Mia modi kumi in soko, mia gedi kumi in Luanda, biwe piwa ngai oya, ikwe na chunya paronge, mia modi kumi in soko, mia gedi kumi in Luanda, biwe piwa ngasa yoi, o ikwe na chunya paronge, nyaserumo.
One Studio.
Soko, ya gedi kumi in Luanda, iwe piwa ngai oya, ikwe na chunya paronge, ya modi kumi in soko, ya gedi kumi in Luanda, iwe piwa ngasa yoi, ikwe na chunya paronge, na serumo.
Mating badu waki wago waruo, manjingi Yesu eme yude waruo, Pireza katoto japi, pilos koda jomba koringo ya Luongo redio monge yombaka, oh nyingi Yesu to luonga luonga kie mune nyingi winyo Nyingi Yesu emolojo, enbochu mane mogombo nyombo Pincha mi leo giwoini, to enloro mane mogombo dodo Lololololo ileo kinyako Oh, nyingi Yesu tolunga luunga kie Mune nyingi winjo
Pia modhi kumi in soko
Pia modhi ye
Pia gedi kumi in
Luanda Oh, pia gedi kumi
Iwe piwa ngayo ya
Ikwe na chunya ye
Ikwe na chunya paronge
Pia modhi ye
Pia modhi kumi in soko
Oh,
pia gedi kumi in Luanda
Sai Yesu na
Iwe piwa ngasayo ye Oh, ikwe na chunya paronge
Yae chunya lit, ndo wich kuoto hewa Biri mahinga, mkudawe makalusu
Alungi ya Yesu ya telo chungi Endala mane moti mukwiri Ya uwaidere motamo wang Jaduo mpachongwe gunda ileo giluar Koso mama ileo gimigumba Umbiyo jomolo iketho nikieo Oh, nyingi Yesu tolunga luunga kie Mune nyingi winyo Nyingi Yesu emoriembo tuoche duto Siptende iluwaro mapinyite Kuchora ni moketo ngol kumi Mberi la mane migo eboma Katiro mari jachienu mai Oh, nyingi Yesu tolunga luunga kie Mune nyingi winyo
Bia modhi kumi nisoko
Bia modhi ye
Bia gedi kumi
Oh, pia gedi kuwe
Iwe piwa ngayo ya
Ikwe na chunya ye
Ikwe na chunya paronge
Pia modhi ye
Pia modhi kumi soko
Oh,
pia gedi kumi
Sai Yesu na
Iwe piwa ngasayo ni Oh, ikwe na chunya paronge Na serumo
Gimora mora ama aluro ose yoda Kendo gik maboga emati morena Aonge kuwe Ndoka nyaliweyo nike chandrok na usiku
Yesu, Yesu, para chingati mieneno Yesu, inu mesia, achiele kende maonge moro Tonga de angeyo kumada yudie Takulora nikipiwa nganya kelo Atuwa maraka muofuka manango Atuwa maraka muofuka yorwinya Chunya osekol gibedo mangima Ya pita madeba mozi nekanye Anyumora ichuodo matute awa Ongeka motegno manyalo chungie Chopira za baba kane dirna Pia neno ima mchopi muta Togara chimio kanyali chiemo Piwanga tonu pinye chalo kodhi nyindo Ariera ediero da gotieno Anachura chura tonindo onge Angielo raeli ya regi piwanga Wanda korora magi wago waro Moro maro wanga tose korumo Wanga ore karango konde Apimora gichula katagi winyo Mungichino kende dalagunda Pene gimalongo kikecho koda Bebedo na makwinyo jatelo yae Ini kuna ruthi nyake chienkoso Koso nguono niyo zeru mocho Sisolo ya kodi chunya ugombi mana gaga piny motuo komboko eramanyi to mudho lil na mena aluongi to ling na nango yawa biamodhie kuomi so biamodhie
kuomi
ibe piwa chunya ye
biamodhie kuomi so
Studio.
Biro yowa gipiwanga mak ocho. Nakachop nyasacha winja gipolo malo medwoka. Wayuwag kod ngat moro machunya lit. Mana kitanda mar midekre. Kata moparo dalane kata giode kata kidalagi. Owadwa kata nyaminwa. Iseka otol ni deri nango. Kususum to iseruo nango. Gigo eko mondo chimchoe nyingi Yesu limaro se winjo ywakwa. Oh, hallelujah.